kawe urondora umutima w'umugaragu wawe mami umvugutiye umpindure igikore sho gikwiye mu nzu yawe kuko aho ariho honyine na nge nifuza kwibera Uwiteka we urondora umutima w'umugaragu wawe nami umvugutire umpindure igikore sho gikwiye mu nzu yawe kuko aho uri Yesu nawe aho uri Mwariho nyine na nge nifuza kwibera unyebuke mwami mbone mu maso Tell us.
yatukura cyane ubasha rwose kugeza byose kandi nubwo njyewe ntagira shinge na rugero warandamiye unyebuke mami mbone mu maso hawe uzuza mavuta nitabaza wahaye usubizemo kunezezwa n'agakiza unyebuke mbone mu maso hawe uzuza mavuta nitabaza Zeka